omukago gwa East African Community ESC gwa kutegeka na toru chiko lwa mangu olwa ba minister bibyoblamo okusobola nate okwanganga ekyo okyokulwanyisa okubalukawo okwe kirwadde kya Ebola mu kitondo kiri mu kukosa Uganda n'eggwanga erya DRC. Olukiiko luno olugenda okubaawo olunaku olwaleero nga lumu John okutuukira ddala enkya ng'ennaku z'omwezi bbiri lwa kusosowaza nate kaweefube ow'okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola ekireetebwa akawuka ka bundibwa virus nga mu kiseera kino tekirina ddagala erikigema eryakakasiddwa oba obujjanjabi bwakyo obw'enkukunana. Ekibalo kiraga nti DRC yakawandiika n'ate abantu 12 abakakasiddwa okuba n'ekirwadde kino wamu n'abantu 17 abakafa asonga Uganda yakafuna abalwadde 9 wamu n'omuntu omu yakafa ekirwadde kino kya Ebola era nga okusaasaana kwakyo kwesigamiziddwa n'ate ku byentambula ku nsalo. Omukago gwa East African Community gugamba nti guli mu kunyikiza obwerinzi okusawo zi lab ezamangu oba eza mobile wamu n'okutendeka abasawo nga kimu okukaweefube ow'okutangira okusaasaana ennyo okwa Ebola mu kitundu.